killer. Sound Lab Entertainment. Sound Lab Entertainment. Sound Lab Entertainment. Sound Lab Entertainment.
It's Kill People.
Don't shake you, and when they don't shake you, I want people that go down so you. Boss man, you go down so you. When the bed to the enter party, all the girls them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo bona belly, they mo bona belly. You no get money, you take up police. Me I they love you, gun. Grace and no nama, but I just pray you the money on your ma. You supposed to know say me no be newcomer. So my baby make you no go dollar, no go dollar. When the bed with the entire body, all the girl them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mo bona fele. They won't go nothing. You know the money you take up police. Me and they love you, gone. As I they sing, they feel the pulse. Make all the people jump around. Make you the listen well, because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know if you tell you, I see what I ain't the coconut. You sit down inside, boss, you say you be boss. Oh yeah, look, look, da, da, da. Look, look, da, da, da. So my pikin with the para with the gaga. Kilo shale ba ba ba. Oh look, 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 da da da. Look, look, da da da. So my pikin with the para with the gaga. Kilo shale ba ba ba. When the bed to the entire body, entire body. All the girls them go shake their body, them go shake their body. Only one man I'm gonna fail.
Tingisha si tingishiki.
Now.
Nimengangania si. Isi azifichiki. Kipenda roho kula tanyama mbichi. Mapenzi anashikaga gangari. Mapenzi ana nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Kisha habari nimesha zima gari. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana napagana nini. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea, siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea, siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Kivuli changu janja wa kukikimbia. Anzia wapi? Haya haya kumekucha aliyeulizia. Mambo yako katikati. Kazua bala na nipandisha kicha. Woman unamigiza kushanga. Takapotea majira na mefasa. Sio mchezo. Habari na maelezo. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana napagana nini. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea, siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea, siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Kivuli changu janja wa kukikimbia. Anzia wapi? Haya haya kumekucha aliyeulizia. Mambo yako katikati.
Mamacita te amo. Love you with your money away from me. Señorita te amo. Love you with that booty rotate for me.
Pero Cuesta es mi aminga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Igawungu, igawungu. Anything that you want me to, girl, I could do for you. Because when I tell it, I know I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, gotta go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Fuck with my nappy, make you alone. Please don't leave me there. Te amo. Girl, you know I could die for you. Angelina, te amo. I feel kill any bagger for you. Baby, please don't. Where the question is, mi amiga. Girl, I just won't be your friend. Diabo, mi na kupenda. Please don't leave me, oh. Don't leave me, oh. Because what I tell you, I know I go give you the love and show you one more.
Sound love entertainment.
If the money you want, baby, gotta go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go.
Tutoke mtoko, ah, boda kwa boda tutoke. nibebe chocho kwa chocho. Tena nikichoka nibebe mi kwako mtoto ye rafudhi ya pemba rangi rangi pare nyule kihindi chambi chambi na cheza rafuko na bambi boko boko.
Hey, refanta kwa papenati mpira ushawe kwa gati mekaji magol kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki
wakichomi ni kande kwa moto baridi zigande kama roba kugane tuwe wote.
When you pass through that burning desire, baby girl, well, it's hot, yeah. For the better know, girl, it's hot, yeah. When you pass through that burning desire, baby girl, different thing.
For the better know,
yeah.
Love,
great to God. Baby girl, well, it's hot, yeah. For the better know, girl, it's hot, yeah.
For the better know,
body party and that burning desire. Baby girl, well, it's hot, yeah. For the better know, girl, hot on the water.
Can you give me that love?
Hot on the water.
Sweet, sweet love.
Hot on the water.
Can you dance with me, girl?
Hot on the water. For the better know, hot on the water.
Can you give me that love?
Hot on the water.
Sweet, sweet love.
Hot on the water.
Nikipa kuwa baby ulali. Mwambie ex champion one do nambari. Yeah, woman you good you got a vibe. You make a man one fully love it not a man run man. You're bad. And if they really never know, baby girl, when I touch you, so you open up and give me love. Oh, oh, oh.
What I really get from you, baby girl, it feels good and nobody can force you know. What I really get from you, baby girl, it feels good and nobody can force you know.
Baby girl, well, it's hot, yeah. For the better know, girl, it's hot, yeah.
For the better know,
body party and that burning desire. Baby girl, well, it's hot, yeah. For the better know, girl, hot on the water.
Can you give me that love?
Hot on the water.
Sweet, sweet love.
Hot on the water.
Can you dance with me, girl?
Hot on the water.
For the better know,
hot on the water.
Can you give me that love?
Hot on the water.
Sweet, sweet love.
Hot on the water.
What if I go so like a French, you see, I know stress, me girl, you're flawless, yo, you better know. Unaponi pa buru dansa, kanimba uwajana, mawenga waterline, yeah, yeah, yeah. Back and sound, yani fire, you know. Ulipo shikilia, girl, fire moto. Back and sound, girl, fire, you know. Siwezi jizuia, girl, give me some love.
What I really get from you, baby girl, it feels good, and nobody can force, you know. What I really get from you, baby girl, it feels good, and nobody can force, you know.
Filo meniweza na penzi lako, nimelewa chakari. Oh yeah, wangu kume waka jua kali. Mwaga maji nikate kiu, kinipepe. Nipepe. Mbasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane, mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Kupenda, we never do you wrong, no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You me want me no care what they say. Ya
the queen of the yard, but there no joker. See your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, but sober and over. I be your shield, girl, me no tie soldier. Deal with the matter, my girl, wind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Nakupenda siyo chocha. Sita kucheza puka. Nakupenda siyo chocha. Sita kutenda baby. Tell me baby who's gonna die for you. In your life, who's gonna catch grenade for you? Ni nani kama siyo mimi? 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 Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tusikane. Basi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane, mimi na wewe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza poka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakutenda baby.
Kenyan boy.
Yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu. Akitembea mwendo wake asteas. Rangi yake kamzungu. Ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodati shamba donga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona. Mpaka uonge majero jero. Toto high class. Nyele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nangu wananga. Yani toto high class.
Yani toto kiboko. Yani toto kiboko. Yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweni mola kakumumba. Unateketea vile uko lit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya navoli kidili kidi. Kana komba naifanya nkana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko. Itadunga suti na tai. Nimfate ni mnongoneze.
Ole pole.
Mwambie yendo na dai. Ananipa mima wenge.
Yendo shule.
Toto laki nai robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbone sobari. Akinipa sikatai mina kwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima paka alfajiri.
DJ Fred, Sound Lab Entertainment.
Bend down and break your back. You want to talk like a slut. Mm-hmm. Nataka nikupeleke nyumbani.
Kini ni daraja soma kazi Mama kiuno chako Lavo kizungusha kama pula Lamba kina kutamani Sina buji
Yeah. two in one. We are two in one.
Sound Lab Entertainment.
When I'm away, you follow me. I call you. Miki Kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na. Baby girl, you gotta hold on me. Kuku hata kidogo ntani every day. Baby, wata mutezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jaju wa mami, now you know. Ukiwana miwani shika mo. Ndani ndani paka kwa ro. Oh baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock on you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you follow me. I call you. Miki Kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
DJ Fred.
Kasome, yeah, wamalize na mayowe. Wanaleta chuki, 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 ah, yeah. Oh baby, looky, 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 fine. Key design, yeah. Come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me.
Sound Lab Entertainment.
Sound Lab Entertainment.
Sound Lab Entertainment.
Big up yourself, Dr. DJ Fred.
Washani udhi, mambo sani kuji. Panga vile tutawasha iganza bila udi. Sumi, taksin, mogoka na kichuri. Nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora, the rap sosara. Ningumu kunipata kanda ni ya cab chokora. Na flow proper sani sharp, one sweet calm. Nazi acha chokoba. But tabloids ishani bo. Kitaka utamini Kenya ulisoma kwa pal. Setting asha ni kuwa carnival. Na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani. Mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wadhi, bado na tuli. Kana we ODC, wrong as if on a C, extraordinary. Nina right of way, kikuyo kinisikieta sema gasho we. Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona. Mindo captain, ulize Morgan. Slogan ni pona, taka blog we mgonjwa. Shotgun kwa kona na ni press na ngonja.
Yo wapende wasipende, gacha wakini chukia. I'm never gonna say down. Jule ni vato nini. Yo wapende wasipende, gacha wakini chukia. I'm never gonna stay down. Jule ni vato nini.
Kwa mara nyingine ni yule MC mfupi kama rungu ya moe. Mtukufu mfalme wa rap na jifunga kikoi. Fupi kama chupa na kupa mistari mirefu. Mistari za kuambatanisha ni nani mkosefu. Kati ya fake MCs na mimi na wapa mapia. Suti juu chini mweusi ni ite mafia. Pafia kiki juu yake nipate afya. Jema nasema nikitema nikiwa katias. Mwenye wivwa sijinyonge mino na mionga. Na mistari pole pole kakobe la kinyonga. Nusu sanamu, nusu mnyama na binadamu. Nusu kitu kali ongeza chumvi kisha kitu tamu. Wapende wasipende bado niko. Nina muktadha wa kuchambua mchambu liko. Mchanga nyiko na halakati ni mistari tu. Matamshi ya hali ya juu ulizo taliba tasema kweli. D.E.P. ye hashikiki. Pande wa kulia munkiri kushoto shinski. Hiki ni kizazi cha klepto mabadiliko. Wenye wivu wapende wasipende wakwende bado niko. Iyo
wapende wasipende. Kato wakini chukia. I'm never gonna say down. Kato wakini chukia. Kato wakini chukia. Kato wakini chukia.
usawa. Ila usizidisho kaja mto adina tapagawa. Mimuza kubumilivu sina uwe haya. Takuganda kama rubani we wako chawa. Kweli mapenzi ninayo, pesa na mali sina. Ila ni maisha ya pitayo, kesho ntakuwa na jina.
That you got
sound love entertainment.
You got me on ninapokuona. Oh, and I know that you love me. Nakupenda sana. Yeah. Give me a lover. Me and you, not no other. You the only one, baby. Can you believe that? Whatever me, no give up. Oh, I. Girl, forgive me, ninapoko. Me ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Kitaji mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyombo nta ozi. Minawe, 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 minawe. Oh, I know. When you love, kuna panda na kushuka, baby, let go. Take me slow, oh. Ata ninapokosa suchu, na baby, let me know. Ooh, they wonder, not knowing how come you ended up with me. Daily, wanna ponder, eti sina kitu mbona bado upona me. Yeah, you, they make me go pose. End up on my rather when you doze. Oh, you kiss me on toes. Funga milango, si tu doze. Girl, forgive me, ninapoko. You ready kwenda kwa wazazi mikupoza. Kitaji mwingine peke unatoza. Obaki na mi hata vyombo nta ozi. Minawe.
Oh my, this is big.
In my head, in my heart. Oh, and I know that you got me.
It's crispy, the drama guy.
Cause I just wanna let you know I'm a freak computer.
Nimeshinda nikiomba kali kolabo. Miaka mingi ananiambia bado. Hata zisikia vibaya.
DJ Fred.
Hata zisikia vibaya. Akanisho rudi studio. Ukota kadobi
kuli bando.
Mbinyo video. Hata zisikia vibaya. Nikamshow. You just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance. Utalia.
Taniomba lift in my private lear.
Enyenu kwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda gua. Wacha wasikia vibaya.
Kapisa.
Wacha wasikia vibaya. Sasa mini don number one boss lady wasikia vibaya. Nimekuwa chini niki hustle daily na sina ubaya. Washikisha kama bebe sili. Na washikisha na manjefe baridi. Uzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya. Wacha wasikia vibaya. Wacheke na wewe wakutakie mabaya. Kwangu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidhani tafeli nazidi hadi Ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa Denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa banki na sina haya.
Chema cha jiuza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo.
Nyole paka mafuta.
Kwani, shika mimento. Simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, tujuzi tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, uke kata kata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomoti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
mwame.
Take it out, take it out.
Mwame.
Show me how you want it, my baby.
Mwame.
Uno feni chap chap.
Mwame.
Baby girl, wine for daddy.
Mwame.
Ndaga kokora buri kabadi.
Mwame.
All eyes on you.
Mwame.
Togana tucheze baka kesho. You want to your chikolote aidada. Mchikiri undaza koli kawaida. Nenda kuzi mbaka chiyumba cha spider. Katikirira ovelebe waida. Zina shaku shaku soka alkaida. Aida, uli kawaida. Kawaida era zina na kawaida. Baby kawaida era zina na kawaida. Zina bend over, iti nandova. Obuzibu tayatu ulide wajaba. Uyo mumurabe, tali nambarabe. Ngeri joka kankanye mulete davarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa. Back it up,
mwame.
Take it out, take it up,
mwame.
Show me how you want it, my baby,
mwame.
Uno feni chap chap,
mwame.
Baby girl, wine for daddy,
mwame.
Ndaga kokora buri kabadi,
mwame.
All eyes on you,
mwame.
Chokana.
Different thing them's happening, schemes them packaging. In a one night, two shows I'm juggling. Flow like the ocean, my boat I'm paddling. Sharo shina pila, that's my bro, my family.
DJ Fred.
Hadi kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinonon. Ambalulu kunjadera. Mwanangu gigi simuon. Haji hainama. Hainuka. Hainama. Hainuka.
I love you daily, nisipo kuona no.
Sui sawa sawa.
Kama mlevi, nisipo kunywa no.
Sui sawa sawa.
If you want my life, I give you all.
Sawa sawa.
Today, today, baby, give me love.
Alafa kawa.
Oye wenyo west, tunipatie komando. Nikupe jam quest. Kwa mi uno ya taekwondo. Asa chekere. Mwendo wa kandanda, ndani ya nangwan. Sani sugeze, let him someone. Nikazi nganganga.
Motibana umote elevate. Oli mikole hibernate. Motibana umote elevate. Oli mikole hibernate. Motibana now, 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 now,
now, now, now, hear this.
Motibana now, 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 now,
now,
now,
hear this.
Now, now, now.
I sat in the
house. You can make me sit down, they sing this song. Da la la la, you can't
they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want them, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. Hansa. When I'm boy, I try to kill a say. Wanna pack a one pack a one Anita. Hansa. That's if you walk on my pants, now my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. Hansa. When they boy, I try to kill a say. Wanna pack a one pack a one Anita.
Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby show them
Ainama
Hey hey hey
Shika
kote Onyesha univo funzo
Ainama
hey. Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shika kote yeah.
Ruksa kutunza So sura so shepu Nini kimona tabani Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani hey, Baby gaya badikila, mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila, she the best in my mind Pamutuba kongo kabila, hey, madongo lunyamila And she so city vanilla, she the best in my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Ade kaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby show them
Ainama
Hey hey hey
Shika kuta
Onyesha ulivo funzo
Ainama
hey. Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shika
kuta Ruksa kutunza
Oh ya god them Toto nya upoli Anavimacho mlegezo golol Katika game, funga tu gol Atumaliza kimchezo kai gol
Kirima, kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima, kisima
Anda kisima
Naingia kisima Nizame mpaka chini Ebo, yani katoto kachafu kama bata Nami nakafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunyeru Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jeru Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby show them
Ainama
Hey hey hey
Shika kuta
Onyesha ulivo funzo
Ainama
hey. Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey
Shika kuta yeah.
Ruksa kutunza
hey, hey. That's if you walk on my pants, na my dude. Wanna paka wanna nita. Hansa, when I'm boy, I try to kill a say. Wanna paka wanna nita. Hansa,
that's if you walk on my pants, na my dude. Wanna paka wanna nita.
Simba, my vision nita. Shame, we let my damn zao na wakita.
Sound lab entertainment.
Sound lab entertainment.
Sound lab entertainment.
Sound lab entertainment.